Aha, first of all, sina bahati ila poa na isije kwangu safi kwani siku zote huwa naishije. Zingua na upigwe uaibisho, we staki nikupe moyo manake mimi nife we ubaki eh? Sikosoi haki le natesa acheni, nasikia ligundua pesa pia likufa na madeni. Sasa ujinga wa wazo kutumia ngazi chinovungwa katizi surprise kabla tamo nice na mzungu.
Okay, shout out to my all friends who became a family.
Fanya mziko trendy na endo kaulimbiu kami.
Na ukifamu hii
shangai hawa pimbi wakintukana nkawaida kama zindoa za bibi na vijana. Shakua sasa mana kupata ni kutumia. Tenaria sasa hata kwa buku napata bia na supu kitaka pia. Hoi mchuchule data sikia minaishi kirasa japo virasa vya kuzumia.
Kila demo moni kumestaki, uguma gemu ndo umefanya dika milioni amekuwa kalaki.
So wambeni hawa toto wakue wache kucheza nyimbo zao mbo kisema nue miatise na pendeza.
How green light unataka utaki, mkiwaka tunawapa safi. Tuko guda guda tina mbele ya wakati. Tushapuuza stress ya rutaki.
Atuna,
atuna, atuna, atuna, atuna.
Oh yeah.
Yeah, yeah, yeah. Atuna, 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 atuna. Hatuna kiss na yuyuti.
Hakuna superstar, bongo leta star na kunyea. Napigwa dongo na kata kwa shombo na kupondea. Choto wongo kwenye makala zombea. Na mjadala utakwa mchongo kwa watu wa maswala ya kongea.
Endelea kupush push, so kazi kuza kush bab. Hawezi gush gush, swazi kuna sush mab. Tana di bush bush, duanza uni goose bab. Wawoni tuna toast toast, hatuifazi chook bab. Natoka trocho tumbana ngie kati. Da moto moto charge up fire utumia maji. Na ropo ropo so high ujite ushababi. Nyenu atoto tu, mna steki juu manyosa wabeo nandi.
Mabingu wa majungu,
nasuingiza noti mifkoni. Mbwa pewe sifa kwa kupigwa kofi mgongoni.
Hip hop nisingi kuifata nkutafta nja.
Nisha feli mala nyingi siya yacho kata tamani. Pukitatu na wauni suto na inukisha bangi.
Mafanikio
ni kama chupe kikisha wajui rangi. Usoki kabad na lia kwa baba Jessica.
Kuna kaza pati na jaza kuna naitumia pesa.
How green light unataka utaki, mkiwaka tunawapa fsa. Tuko guda guda tina mbele ya wakati. Tushapuuza stress ya rutaki.
Atuna,
atuna, atuna, atuna, atuna.
Oh yeah. Yeah,
yeah, yeah. Atuna, 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 atuna. Hatuna kiss na yuyuti. Atuna, atuna, atuna.
Tatizo sugu so wabeni wana weke truck nyumba za wageni mana kule watu wanagongana.
Sidaga swage kabisa.